guess. I'm hella strong, I flex my biceps. Nigga, I'm solid, niggas they fake. Kemu yang mona, I'm the toughest. Intro mo down, and no more I say. I show them I'm gone, no holistic claim. I never fall, I get up and take some steps. When I walk, Johnny walk, feeling like legend. My bang mona, bang biza, umalume. Gikichi mi full speed, and it's hard to kef. They just wanna be me, love a bachelor. Gilen de pez, lula, pa with cake. I don't give advice, but my voice is a friend. Gihila marang, you can understand. Vela, we gone behind, no purple haze. I still tell them, yeah, balunge,
ngunda bezita, bebeti, gehlela, ge manje, ge sinda, ngithi yimi kuphela, ngibanikeza inkinga, I'm a top dog. I'm a skoko. Vuthu mlilo manje bafuna ukupulse ngumbi yakhe. Bangikhandela uzunge ngisalithatha ikhefa nsili baze bavuma. Ningekele ngiyekeleni, mina ngixolele ngixoleleni. Ngise nisusile manje sisukileyo manje shubile shubile. Mina ngiyekele ngiyekeleni, mina ngixolele ngixoleleni. Ngithi sisukileyo manje shubileyo manje shubile shubile.
Ngewalungela mfana balela malunde. Ngewalungela bafana 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 balela malunde.
Tena mangifika nganquma ngeflow. Mzulu wabuza kubani ke lo. Intwana usokushisa iqala uba dope. Time for the table manje ngizoba ngena yini. Ngiliyabuza ngizophelela. Kinga ngempela akulula ukungena. Bafana nekhanda ngibheki nja. Ngeke nilunge nzulala malume. Nangu nomzulu sengifulele nkuni. I'm back in the game manje ngizonqumi. Mina ukapteni kule team ngizoyisu. Ufana kamkhulu usesoswa nochu. Phela ngumsaba ongamazi. Mase ngifikile ngoshiye ngalazi. Kwirepha ngekhila kankwazi. Ngisosha ngempela ngihamba nababanzi.
Ngewalungela bafana balela malunde. Ngewalungela bafana balela malunde. Ngewalungela bafana balela malunde. Ngewalunga ngewalunga ngewalunga. Ngewalungela bafana balela malunde. Ngewalungela bafana balela malunde.